ujeedada geedka xafladun in qabani wala waaye bandhig buugta jaamacadda waaye jaamacadda wala ku bahay dhowr faculty ku bahaa sida beero wala ku bahaa samay la raay college of business and administration college of education college of veterinary college of medicine health science college of computer and college of engineering and college of sharia markan intaas kulliyadood buugta iyo la sheeney ilaa walaha helay jaamacadda hal container oo buuga oo linka talagalay ardayda siyaana buu ardayda in la siiyo walaay casharkii uu qaaday in la sii walaay kalena oo akhrisadaayaan buu kale oo akhris ee badan jira sida zoology iyo health statistic accounting botany algebra buu ku taabsan physics chemistry wal buu kuma qon meel haba yaraatay male oo inta kulliyadood oo meelay dhan walaay linka talagalay la sheeney jaamacadda sidii ay xiriir dibadda soo biday dhawaanan aan maqonay walaha soo binay xataa meel raay xiriir oo mintaane dalalka dibadda siiba mareykanka xataa walaal kulumnay mustaqbalka hadii ardayda ku bahan inta si in tahriib ama meel kale in ban ama waxbarashada aan dhawna in shaqo leen abuur jaamacadda abba juba qofku ku baha in shaqo la siiyo iyo ballanqaad ay wala jiree oo meel raay la galni hay'ad oo kumida haydo meel raay UNK saas daraadiye jaamacadda abba juba keek xafladan wala ka saabsanta xaf soo bandhigid buugti waxbarashada jaamacadda waaye oo ilaa lix kuli ilaa sideed kuliyadoodu wala kala haddan meel raay in dareere qalab kale oo dhinaca caafimaadka ah oo sheybaar ka saabsan laboratory wala qusay dhan wala gasnin kooyeen mar dhow wadinin kooye oo heer sare oo Mareykanka ku kooye oo ngamintaana ni la galo oo shal saxiixdan markan jaamacadda saas waaye hooliyana safaylan aan dareerta markun geedka ardaydi lahayn bandhigay buugti iyo noolin qaybi ay si may la raayin ku faa'iideysan wala fadaan may la raay ardayda jaamacadda abba juba ku baasa intin nagat ardayda in ka qiimo badan ama may la raay tayn leh barkii jaamacad badan jiraan arday waa inuu tayo lahaado waay una qarash galiyo hayna walaa in galiyaan wadankan walaal hadduu ku dambooylan walbarad iyo wal iskule
mudane gudoomiye khutbadii haddii aad jeediyaasi way ku jirtay intii wal hasaaro ka dalka ku jir gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya yeeta gobolada khayraadsan lan ku baahanyo ardayda intii bulshada ka baraarujo intii wal hasaaro ku ninis la ka beero qodishada iyo walaasi marka jaamacadda jarte maado arintaasi la ka dhigo
ha waa jaamacadda number 1 wala waaye walaayo xoog saartay dhinaca beeraha waaye iyo dhinaca maylaray xoolaha ilaa mun wala waaye wadankan wadankinka wax soo saar badan wadankinka xoolo badan saas daraadii haddii walaha ku kordhinay hay'adda UNDP iyo Hydro yaa xamar walan ilaa 8 jaamacadood yaa xuladeen oo jaamacadaha Soomaaliya ah in iyo manhajka ku zaayibay macnaha in may la raay manhajka ka dareen oo ka saabsan dhinaga cimiladaha oo may la raay climate change iyo weatherka qusay iyo may la raay aafooyin macnaha in ardayda la baro isbeddelkan cimiladu oo Soomaali hadda ka jira may la raay sidii linku baafade iyo dhibaatooyin jee iyo waxyaalaha yeesheeni manhajkaas oo curriculumka nasheegni ardayda hayn bandhigni walaay buug ku saabsanay maadadaas tababarkaas walaha nasiyay may la raay hay'ad hydro leero iyo fangareysa UNDP oo qorshidu ay in mustaqbalka jaamacadaha Soomaali la ka dhigo climate changeigan oo Soomaali manhajan leen bar ardayda jaamacadaha oo dhikadaas balanaha noo qaadeen in may la raay toobar badan bi doonaan balanaha noo qaadeen may la raay in may la raay waxyaalo badan oo ziyade ka saabsan environment iga iyo dhinaca oo cimiladaha iyo dhinaca aafooyinkaba may la raay in ardayda sidii leen ka horseeday faadiba aafooyinkaas
tilawad tan gigto oo maamulka abar juba ee qaadona maad
talaabadan hadda oo tan hadda kiin sheegayo tobar hadana ku kooy iyo wala fadaane qaybtan oo environmental iyo agriculture intuuna ku xoojin dhinaca oo may la raay climate wala hayna may la raay curriculum leen ka tala galay oo cimilada leen ka tala galay oo qusay ardayda in la baro xoojiyaan ardayda ku xoojiyaan tababarkaas oo maadooyin maadooyin kumid a jaamacadda ku bawntii nagata
tirada ardayda waa ku dhigidaas jaamacadda Barjuba iyo jeeladaha gudoomiye inteeda ninsha
wallaahi ardayda haddii layska celceliyaano joogtiin dhikidaayan haano wala dhikidaayana han joogtida iyo han qamiista haddii layska dara tiradii oo guud ilaa 120 nagadaas waa ardayda celcelisahaan laakiin wala jaray arday oo mayle raay una ka baraana mayle raay tababaro badan siyaana oo deeq waxbarasho ame oo yoona mayle raay oo dhowr saddex bilood oo kale imbiyaana haano wala jaray tumuntuman beri una biyaana laakiin tirada rasmiga oo dhikidaas haanasu haddii yoonan layska dara baa lama boqol oo kale diirayaan aan galab i subax dhikadaayan markan waa arday tayadiyo faylon haddii una ku biinna boqol qof oo arday beeraha iyo xoolo baradan intaa ku baan walwiina intaraasa may lahay mustaqbalka walwiina taraasa tan kale arday oo jaamacaddan Abba Juba ku baha iyo niman macnaha oo walaha ku dhammaynay sidii shaqo kale fadeen wala ku wada hadalay taasna dadgoofdi ku dareero mar dhow ninkooye oo helii ardayda dhikadaas tiradii rasmiga ah sidii linku gudbiyey fadi iyo ardayda cusub oo hadduu qaadada doono oo may la raayay dadana dugsiyadkii dhammaadi xataa unna macnaha jaamacaddeenna waa ka qiimi yartay jaamacado kale walaa unna qiimaha yar inna ardayda dadku wala waayay may la raayay baagamuntiin badiyiin
jaraan
taa wax barasho badana biyaana.